nidaamka qof walba ha aamo la ballaari ilaa iyo ka dhammaato bilaa December. May ka hadli kartaa Hunguri meel O'Brien Community Center oo eto 32 Melad Bay Avenue. May jiraade Hunguri maalmo Khamiista December 8 iyo December 10 ka bilaaw 10 saac iyo rubi ama 10 saac iyo 15 ilaa iyo 12 saac oo galabtii. May kaloo jiraade Hunguri maalmo Arbacada December 18 ama 16 December iyo December 23 iyo December 30 ka bilaaw 10 saac galabnimo ilaa iyo 11 saac iyo bar oo galabnimo. May ka hadli karaada se Hunguri Wuniski meela Community College of Vermont dhismaha Hedis meela Walla Kararaw oo eto 1 Abanaki Way maalmo oo Jimcada ka bilaaw 5 saac ama 5 saac iraabtii ama ilaa iyo 7 saac oo duhurkii ilaa iyo December ama bisha 2018. May ka hadli kartaa Hunguri Burlington meela Interval Center Community Barn oo eto 180 Interval Road maalmo Isniinta ka bilaaw 4 saac ama 10 saac galabtii ilaa 12 saac oo galabtii ilaa iyo December 28 ya dareere way. May ka hadli kartaa Hunguri meela Eco Lihi Center oo Lacta Champlain oo eto 1 College Street maalmo talaadada ka bilaaw 4 saac iraabtii ilaa iyo 7 saac oo duhurkii ilaa iyo bila December 29. May ka hadli kartaa Hunguri Burlington meela Pine Forest la dhahaw goobta dhalo oo eto 208 Flynn Avenue number 2 maalmo Arbacada ka bilaaw 5 ama 18 saac galabnimo ilaa iyo 12 saac iyo bar oo galabnimo ilaa iyo bisha December 16 dareere way. May ka hadli kartaa Hunguri meelaha Richmond oo Awaledi la dhahaw Awaledi of the Holy Rosary Church oo eto 64 West Main Street maalmo Khamiista ka bilaaw 8 saac iyo bar oo duhurnimo ilaa iyo 18 saac iyo bar oo galabnimo ilaa iyo December 17. May kaloo jiraade Hunguri maalmo talaadada December 22 ka bilaaw 8 saac iyo bar ilaa 18 saac iyo bar oo galabnimo.